na jua kali.
Brother Radio Beats.
Oh baby, umeniweza, umenichekecha, umenimwagilia maji. Kiukweli nimezama, nimezama. Oh baby, umenipa, umenipa, ah, ah.
Oh baby, yeah.
Basi tumle kwa bibi na mama kujue, babu na baba da mjomba kutambue. Ubibi
nali 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 la la la,
tupulize mavuvuzela.
Nali 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 la la la,
tuane tuwepe.
Nali 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 la la la,
tupulize mavuvuzela.
Nali 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 la la la.
Ubibi na kupe.
Minawe, minawe, mina wewe,
mahaba, mwezenu mahaba, mahaba nimezama. Naogeshwa kwa mdarasini, mwezenu mapenzi anayajua. Kwa eti nifate nini, mikwake nimejifia. Kokoli koko, kokoli koko, kokoli koko, kokoli koko, ah.
Nali 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 la la la,
tupulize mavuvuzela.
Nali 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 la la la,
tuane tuwepe.
Nali 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 la la la,
tupulize mavuvuzela.
Nali 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 la la la,
oh baby nakupe.
Mina we, mina.